Ati si leo tuneza meet, block, delete, kwanze kwa kwa BNB, hey, no, si risk. Vile story za mada zikon, repeat, bado nadha ninda come, cannot be me, ukini call na siku jui. Nikiona profu kwa na suti, kasi kwa shua kani scam, mama job, legit, ndajijaz ya tuni scam nani. Niko locked in, Nairobi gossip, na try kucheki kunendaje na history. Jumi kwa nyumba stoki, mtanionia kwa DP, mbaka ile siku gava ita stop. He shit,
ukileta masora.